niaje rada, I mean rada inakani safi ama check it, rada safi, rada safi. Omolo donga generous apana ngati. Don't make a funga sisi mai kupanda basi. Naishi vile nataka wezidi kubamba umati. Don Pablo, proof kandarasi. I make a living na kalamu karatasi. An entertainer dosi pendi sarakasi. Kiki naisonga sheshe za media na paparazzi. Rada safi, rada safi. Utajua jini na moti kama uja rada kakis. Na kani ndudhi, brand Kawasaki. And do I have to dumb me down to ina kawapati. Kawataki, mina sema sawa basi. Bora lete usingore tukipiga harakati. Kosa man artist na nari kwa ukarabati. Kuroga fle na roga zimirie rada safi. Rada safi, rada safi. For success kijana na kuanga thirsty. I do my best, you mistake blanda trust me. Kuwishiwa when I'm still at the top kama taskies. Mana bad still humble you wanna touch streets. Mila wama kijana apana askies. Rada safi, nikisha jengia mother kasri. Another plus G and yes it makes a brother happy. Warazi unataka niende mi wonder wapi. Ko studio Sunday to Sunday na panga tracky. I'm so attached to the hustle. Jaribu leto zogun kufanyie venye reds analifanya sapi. Tapa nafasi juu leo sijakam na kasi. Mdogo mdogo ndio peso mera. You don't want to rush me. Position one, your story ya number last seat. Track deep, hivo ndo venye mi mother vast. Hush please, najifanya woni pamba safi. Black jeans chini na juni mengara shati. Na Kawasaki, but niliba ingara last week. I know I said I'm rich like Kimi ya Sara Starkey. Pinda wa show ati rada safi. Na rapa kaa mindo mpate you rather lucky. Papa Jones baba yenyu mindio baba rasmi. Lastly thanks G Buddha rada safi. Nko chini ya waba na gada mkwanja na saka cash me. Usini bada kauno zofala jupe so taspi. Na biashara ne biashara sato ki catch this. Nago mama za kukujibishana na rap beef. Rada chafu si chafu ni rada safi. Na karada haina kali yo rada inalada basi. I come in peace kavipande za mananasi. And if mande mwana hate then definitely mana bad. Bonga chona drink yako na ichanganya na hapik. Last nigga kuzua libaki ana heartbeat. I'm a tough street nigga only if you attack me. But holy dojo kila Sunday mi ufika church six. Rada safi, album classic. Platinum aki, mother graphic. Jaja got me, damn that's justice. Asante kunisikiza, God bless, it's a rap.
Rada safi, eh.